has amended.
I put a question that Clause 3 has amended stands part of the bill. Those in favor stand.
Uganda jamana ka politiki jɛkulu ye wote kɛ tarata wula fɛ. Ɲɔgɔn ye ba dɔ la walasa ka sariya dɔ ta min bɛna ɲɛnkili gɛlɛnw da cɛ ni musoya kɛbagaw kan. Wasadenw ye fɛn caman sɛmantiya sɛbɛn fɔlɔ la min tun b'a jira ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ cɛ ni musoya kɛ walima n'a bɛ fɔ a ma ko a ye LGBTQ o bɛ se ka san 10 kɛ kaso la jamana kɔnɔ. Cɛ ni musoya tun tɛ sariya kɔnɔ. Jalaki kura minnu latigɛra sariya fɛ olu hakɛ ma dɔn o yɔrɔnin bɛɛ. Amérique fanga bonda White House.
Repercussions that we would have to take for perhaps in an economic way should this law actually get.
Ye jamana lasɔmi sɔrɔko ko kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ ni sariya min donna baara la. Nafolo kɔlɔlɔ bɛna kɛ bonya ye tiɲɛ na baw an bɛ sɔrɔko dɛmɛ caman minnu di olu ɲɛsinlen bɛ kɛnɛyako ma. John Kirby n'ale ye jamana lakanatɔn ka kuma lasela ye o y'o sigi. Fox Ode Oyewolo n'o ye jamana ka kɛlɛbolo mɔgɔ sugandilen ye n'o ye jamanatigi Museveni ka politiki jɛkulutɔn maa ye ale ye jɔyɔrɔ ta o sɛbɛn nin kama. Wasadenw y'o fɔ AFP ye ko ka kɛɲɛ ni sariya laban ye kojugukɛlaw bɛ farati la ka u ka ɲɛnamaya bɛɛ jalaki walima hali ka saya jalaki da u kan ni u ye kojugubaw kɛ.